olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
E ui popole ngai whatatau i seisi wave lo na whao le COVID-19 uiba o lo o oli oli mai le vai tau aso fia fia, a lo i einu fina ngalo whaalia te tauna whaia ni rat test a tangata a le ia ngai i functions po wha moe moe fo i whaatino i lea vai tau. O nisi o tangata lo i community ese ese anga nuu mangangana o fuopua e whaatino ina lea tūlanga. I le taime le pandemic po le wha mai, maona wawao sa whaia, na iei lama vasenga o wha malostino e fesoso ni ei tangata matutua o stadia e wha atu mawina lo latu malosi ma le soifua malaloi na foio le mafaufau. O piwa dewa handa kei, e ono se fururima tausanga o se tasio sui awai i nei wha malostino e le tu sa eo melepone, ma e wha tauteia e se kulupu le Australian Multicultural Community Services. E a fia pia ele ngasanga sarsuka, ma o sangatanga due o le wā ai tau, ma o roo whinau pēa ma vai rusi le COVID-19 se furuiwa. Nō no winga la, o le wave po le pepesiro na wha mai o le COVID-19, wato e fo iei pia e wha o ngātari fofonga I nō fuanga whai tele.
I have that concern, so I don't mind how other people see me. You hardly see people wearing masks in the shopping centres, and I do the sanitising as well. When it is available, yeah.
O sub-variants o le Omicron, leo lo mafuai le wave lo na whalea, e au fiai ma le sub-variant ua whaingoa o le PQ1.1, maisi. O le tangatanga lue mata uputau virusi, maisini, le Sydney's Kirby Research Institute, wa yita ua o variants ia, e le leitele le alofia o antibodies, ma ile isi tu peo na saunua po Professor Stuart Turnbull, o ngase ngase wale fōringa e tinga ina e pei o isi virusi mua mua.
But I think we've got to be mindful that there might be a change very quickly, and we saw this with Omicron back this time, close to almost this time last year. That look, we're in a good position, but we were in a good position last year with Delta, right?
O le atagi, po le Australian Technical Advisory Group on Immunisation, o lato fautua ina le whainga mālo le whetarale. E leo fautua ina e le temine I seisi tui pui pui ar COVID-19, ma e mole temine e na al pau le kulupolo o anga waa o I la atou se fuluono te psanga masiri atu, a matua ia a fia fo I le immune system. O le tele o stete I au stadia, wamana o miona to e fai tari fofonga I wharamai, a e se maidea o le faa maro si o le fai o tari fofonga o se tūranga o tuanai. Nono wingala, o le aanga I atu ia Sofia Fia, o le aaha se fautuanga o le atu ina mai, mai a ina atou e popoto whapitua I le mata I tu wino le whamai. O Professor Adrian Esterman, o se epidemiologist ma le whaarulunga o le biostatistics I le University of Australia I saute.
And all I can really suggest is that they're up to date with their vaccine and they wear a good quality face mask when they go to family gatherings or not have them. The younger people who aren't so vulnerable could all do rapid antigen tests, before the Christmas celebrations. And that would at least provide at least a bit of a safety barrier.
O le superintendent o le Australian Medical Association po le ama, Dr. Danielle McMullen, wa ia ia ina fo ile whaia o rat test au le io ili kiusi masi mo whailua inga mawhata singa. Pa mai a ia, o se manatu le leite le lea. O loo iau na ia foida to e whaia o le rat test, mō tangata ea se siatu I nōwhanga, o loo tau si ai tangata mātua.
And it would be a great idea to do a rat test before that visit, just to make sure you're not bringing along COVID for that visit. In terms of work from home arrangements and other things leading up to the holiday season, if people can work from home, then that's obviously another way of reducing the transmission of COVID-19.
Pe whapewhela ona tui nga tui tu ai ngā whaau whaapea ma ia taunu ule leia I community e ese ese ngā ngana manganu. I le urua I teime re pēsi o tātou le whaamai, o Black Down nei tu isisi fōsini, sa whao ngā oni ampasa talabou, e a ngā isa au iei au au nanga le community o tangata talabou e ale le whao ngā ino videos I lunga le social media. O le whainga lea sa whaatupe le malo o ni porkalame sa fsoson iei a Black Down, Le wa ave nei o se tase o nofuanga I New South Wales se ua upito mawalunga le au whai o na tangata wa mai o na whai atui pui pui. Peitai, o Clement Meru o le pule o le Community Engagement I Blacktown mo le Sydney Multicultural Services, wa iata ua ua lusi le taulai o le sila sila tangata, ai o whatu penga fo I mai le malo wa tau au na maea ma wa te tau na toe whatu mo wina.
I think people are more concerned about, the cost of living. Definitely, there's a level of complacency with multicultural communities, including the Sudanese and South Sudanese communities that we work with. We need to act now if we are to maintain a low number of infections.
Olenei tala, ua whaaliwina Rena Sarumbert, mai le SBS News, ma ua whaaliwina i laungangana, molo sira fia foi i lea tūlanga. Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawai mawailau podcast.